abamu kubabundabunda abawangalira mu munisipale yekoboko bavuddeyo ne bawanjagira byo abakwatibwako ensonga nga baagala wabeerewo obwenkanya mu ngeri gye bayisibwamu batako n'okubanga basobola okufuna obuweereza bwonna obwa gavumenti kuteeka n'ebyenfuna ku ludda olw'enkulaakulana abantu bano omulanga guno bagukubye nga balaga ebyo ebimu ku ebyo ebibasoomooza mu kufuna obuweereza obutali bumu. Bano bagamba nti bwekituuka ku masomero bagibwako ensimbi ezitagambika omwana owooyo abundabunda bw'aba waakuwandiisibwa. Viola Saidia wa myaka 23 egy'obukulu ono nno nga munoonyi w'obubuddamu kyokka nga yakyusa n'ava mu kifo mwe yali n'alyoka adda mu tawuni eye Koboko avuddeyo n'agamba nti ebimu ku ebyo ebikyasinze okubasoomooza kwe kuba nti bwekituuka ku kuba nga baagala okuwandiisa zibizinensi zaabwe nabo babeeko bye bakakkalabya ate kyetaagisa omuntu okubeera n'ennangamuntu ey'eggwanga Uganda nga kino kisaale nnyo nga bo oluusi tebabirina.
That is a registration for businesses where it requires a lot of procedures, like they also need like national IDs, they don't consider the refugees, so it becomes so hard for them to register their businesses. Another one is, though not common, where there is some inequality in schools. You find that the refugees are paying more than the nationals, and we also don't know why it's like that, but it's something that I've seen in some schools, though not all the schools in Kobok.
Because when I came here, I didn't have the national ID. Anything you want to do small like this, they request for the national ID. And it has been a challenge that has been pressing. As well as a trained poultry farmer, the cases of employment. Here, if you're looking for employment, sorry, there's no work, there's no job. Sure, it's also a challenge that I've been facing. And the issues of rent. Rent is really expensive. You pay the landlord today, before the month ends, the landlord is already knocking your door. Sure, it's been a challenge to me also as I've been here.